Denise Barrett.
Miaka nenda miaka rudi, mina pana matatu. Leo inaitwa baba, sababu nilipost nina rechirova. Walionidhara ule usimu, wanaomba favor. Sina, ituna umama weni diva. Sina, ituna umama weni diva. Ara una donut to help, ara una cautious flavor. Mimpo yoliki ye wapesa, mifuko ni sina pepa. Superstar, itakuwaje superstar. Mimi, superstar, itakuwaje superstar. Mimi, superstar, itakuwaje superstar. Hey. Etina lia sifanyi mziki, etina tafuta kiki. Misi semi, nipo kimya kimya. Oh, wananiona kama dui. Nifanye nini ama ni mwige uriko mandulie. Siwezi hepa, kesho tachembiwa kaburie. Mara una donut to help, mara una cautious flavor.
Leo hatulali,
muziki.
Tumeshinda tukisaka. Many people wanna see you, they do.
Disappointed.
Siku moja utaendesha brado.
Disappointed.
DJ weka ngoma. Say life ino be fair without ifedu.
DJ Vanda, the Bushman Master.
J'aime la vie. C'est Dieu qui m'a donné. J'aime la vie. Leo hatulali.
Muziki.
Tumeshinda tukisaka. Many people wanna see you, they do.
Disappointed.
Siku moja utaendesha brado.
Disappointed.
DJ weka ngoma. Say life no be fair without you, they do. Pati isi daina muda bado. J'aime la vie, c'est Dieu qui m'a donné. J'aime la vie, c'est Dieu qui m'a donné.
Katika.
But inapunguza mawazo. Pole pole usitokwe na jasho.
Bwana.
Hey, baby you know. Mwako sitaki bingo. Sitaki bingo. Yeah. I just wanna sip some wine. Ukiwa hapo kando una smile. I just wanna sip some wine. Ukiwa hapo kando una smile. Baby tuko neto mavi. Viamo bebe tupande ndege. Tucheze jeje. Tucheze jeje. Yeah. Happiness kwangu imedabo. Sina kwako adabo. Kufuata kama shadu. Bye bye trouble.
I wanna take you out for a dinner. Ataka kidogo na sina. Out for a dinner.
Angelina.
Mr. Romantic.
kwena machozi. Mte mzima ujizu ya kiwezi. Kweli Mungu kakumba, wazazi wako na wati. Na mshukuru Mungu, nitakupenda kwa bidi. Mikwako fala fala.
Ikimamba sana wapi nuru wewe.
Yeah, Mr. Romantic. Mzima, nitokwe na machozi. Mze mzima, ujizu ya siwezi. Kweli Mungu kakumba, wazazi wako na wati. Na mshukuru Mungu, nitakupenda kwa bidi. Mikwako fala fala, fala. Tena zuzu wakibumala, bumala. Wanavyo nisema mitani kwamba umenikalia. Ni sawa, isiwe kama ya fulani vichapo vitakulia. Sio sawa, kama siwe, na mini wangu wajazaliwa. Na mini niwe, baraka yangu majaliwa. Oh baby, usiku mchana nitafani tunazozana. Umekubaliwa na leta mshezi wewe. Uniacha mie dero sijiwezi. Hey, watu langu walikuja kila mwezi mama. Kama unitaki niambie nijue. Kama unipendi niambie nijue. Haileweki.
Mambo. Amini Yesu amefanya mambo. Amefanya mambo, shetani alishindwa tukitambo. Kwa maisha baba weka tumipango. Anasa zote baba nimezie katukando. Nikufuate wewe nisibaki hapo kando. Mokozi, we ni mokozi, mokozi. Ulikufa msalabani, kombozi, kombozi. Ibi sasa mi balozi, balozi. Nasambaza neno, balozi, balozi. Kama ni rienu, kwa Yesu nipeleke tunarienu. Juu Yesu amini jenga takushinda bolo yengu. That's why kwa keye minapau. Mabeva amini panika baki tuzawa. Amefanya mambo, mambo. Mambo, mambo. Amefanya mambo, mambo. Amini Yesu amefanya mambo. Amefanya mambo, mambo. Mambo, mambo. Amefanya mambo, mambo. Amini Yesu amefanya mambo.
Amefanya mambo. You died on the cross in a jumbo. Nangara budani na floss is a gambo. Ya dunia ni gross. Head so high, no more TP just ya mi friendi. Kile minataka baba tani tende. AI, na ye ni tembe. Akisema mi niende nani ende. AI, you are mi friendi. Kile minataka baba tani tende. AI, ye ni tembe. Akisema mimi niende na niende.
Amefanya mambo sio kwa kitambo, amenitoa kwenye pango, zile siku nilikuwa jango, amenipangia mipango. Security bien, achana na mapanga, mapanga mril, achana na wakanda, wakanda kitambo. Amenitoa kwenye pango, zile siku nilikuwa jango, amenipangia mipango. Security bien, achana na mapanga, mapanga mril, achana na wakanda, wakanda kitambo. Achana na waganga, chetu amedede, cheki tuko kwa matanga.
Mama youth man, mabuda, tena kwa wamama. Sema Mungu wangu, kwa my youth men, tena mabuda, awa mama. Sema Mungu wangu,
okay now stop, bullet up and selector.
Oh, 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 oh Kiswahili gani bwana?